You will find somebody better. Takumana ni iwe unadumpanti mau. I can testify whenever. Ukama sechinga upeze nzako. Ukama sechinga upeze jivaibi. Isende na pesa mwaiwe, mwaiwe, mwaiwe. In the way you think, in my topoza before I sleep. Upanda kundisia, sindika na data iwe. Cause you're everything I need. I'm starting to think you're the AI breed. Ngungulo, manja, chumami jalo kulo. Diwe wanga dotolo, mami everywhere you go. Chifai bijanga ndi mapeza mwaiwe, mwaiwe, mwaiwe. Why you wait, why you wait, why you wait?